Session 5.
Bangosa.
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 Leo niko vibe my hair. Tane same kwa kucha leo. Palipo na pipo na ndipo. Auongo utamkolea. Mwenye ni stuli kuja kifetu. Na bili tumelepa wakwetu. Bigoza kutuchungulia. Kauna tujua oya wa.
Bangosa.
Uwe mkona birika nani. Changi yagi na kutu maindi. Shaba. Bubu. Wivu. Unafti. Bangosa.
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 Bangosa. Jumani pe kidogo achana na wazepu mzindogo dula bichwa halembi mwandiko kijilegesha yani show
shoto akidhara unyembe shoto akidhara unyembe
ilo penzi la wezi nani wakashika na kata nani tanga cheti wanga unafiki bangusa
Bangosa.
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 Bugatti.